Mangase kuthiwa nje impilo ibuswidi imnandi konke kubuthebelele. Mase kuthiwa nje izinto zizohamba ngohlelo lwethu ukuze sibe nempilo, sicebe, sikhaliphe. Mase kuthiwa nje manje hey ezinye insuku zivele zibe emnyama. Umbuzo uthi ubhekana kanjani neinsuku ezimnyama? Angiqale ngibingelele ngikwamukele futhi enkosini yethu eFresh ngengusibonelo Bithi wakangema ongumlomo kaBenedict weChristian Networks. Inzuko ezimnyama ukwedlula ezinye zenzeka ngesikhathi ebesikulindele, ebesikubhekele kuvese kungenzeka isanhlobo. Ubani osuke ngosuku olukhulu lothando lwamajuba ngamhlaba eshada osuke ecabangela ukuthi emshadweni wabo kuzovese kuphihleka imbiza kungalindele muntu. Ubani wayazi ukuthi lengane enhle kangaka ezalwe yibona kwakuhle kanje yayana izalwa yaqanjwa igama elihle ukuthi kusasa ewu isise rehab futhi ngenxa yokubanjwa zidakamizwa? Ubani bengacabanga amaphathi ne-career yakhe konke sekuyimpumelelo avese ehlelwe ngokugula okunzima? Esikudinga kulezo nsuku ezimnyama yisu lokukwazi ukudlula kuzona futhi nebali uNkulunkulu unese lihle nelinamandla nokho elibukeka liyinto engakholakali. Habakkuk 3 verse 17 no-18. Noma umkhiwane ungakhahleli, kungabikho iyithelo emvinini, umsebenzi womnqumo uphuthe, amasimu angavezi ukudla, izimvu zinqunywe esibayeni, kungabikho nkomo eyibayeni, nokho mina ngiyakuthokoza ngoJehova, ngijabulela uNkulunkulu wokusindiswa kwami. Izinto ziyenzeka, kodwa zenzeka zinjalo. Singakhetha ukuma okholweni lethu lwehlula izimo zethu, ngoba kukho konke sinoJesu owafa ukuhlawula izono zethu futhi wavuka ukuze asinike ukuphila okuphakade, futhi lokho yikho kunamandla amakhulu okuketula konke okungaba izehlo kithi. Ngakho kulezo yikhathi kanye ezimnyama, khetha ukholo olunganyakaziseki. Khona kunjalo, khetha ukuthokoza ngoJehova, ujabulele uNkulunkulu ukusindiswa kwakho. Ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Le devotion uma ufuna ukuyithola yona nsuku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu 067 706 0077. Lengosi ungayithola futhi ngokwe-podcast. Ungangena ku-Spotify naku-Facebook page yethu, kungenjalo zidawunilodele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla lilodwa igama uzolibhala Izwi Elifresh.